Maleeshiyaadka daacish ayaa sheegay inay baahin doonaan macluumaad ku turjuman luqadda amxaariga, taasi oo khubarada ururada jihaadiyiinta ay u fasirteen inay doonayaan inay dad ka qortaan dalka Itoobiya. Hadalka daacish ayaa ku jiray cajalad 3 daqiiqadood socotay oo bishii hore ay baahiyeen baro taageera daacish, kuwaasi oo ay yideen warbaahinta ISIS. Muuqaaladan ayaa baahiyay mid ka mid ah nashiidooyinka daacish oo lagu turjumay afka amxaariga, waxayna ballan qaadeen inay baahin doonaan macluumaad kale oo ku turjuman luqadda amxaariga oo ah mid ka mid ah labada luqadood ee dadka ugu badan ay ku hadlaan dalka Itoobiya. Matt Bryden oo ah falanqeeye ku sugan gobolka geeska Afrika kana tirsan sahan research wuxuu aaminsan yahay in daacish ay doonayaan inay u baaqaan muslimiinta Itoobiya iyagoo ka faa'iidaysanaya xasilooni darrada qoomiyadda ku salaysan ee dhowaanaha ka taagnayd waddanka labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika.
ISIS sees in Ethiopia a potential opportunity. We know the group has been expanding its influence and its activities across Africa quite aggressively.
Waxa uu yiri waxa ay la tahay ISIS waxay u aragtaa Itoobiya fursad. Waxaan ognahay ayuu yiri in ururku ay doonayeen inay isku ballaariyaan Afrika si weyn, inkastoo aysan guulo waaweyn ka soo hoynin, hase yeeshee waxay muujinayaan dadaal. Waxa uu sheegay Matt Bryden in laga yaabo in qalalaasaha Itoobiya uu ka sii daro inkastoo isbedello siyaasadeed uu sameeyey ra'iisul wasaare Abiy Ahmed. Isbedeladaasi oo ay ka mid ahaayeen xabsiyada oo laga sii daayay kumanaan maxaabiis ah iyo in heshiis lala galay dowladda Eritrea.
There are many groups that are disaffected and disgruntled by the way the transition is unfolding. There has been a report.
Waxa uu yiri waxaa jira kooxo badan oo aan ku qanacsanayn isbedelada socda. Meeshii ay ka jiraan bulshooyin wax tabanaya, waxaa caadi ah in kooxaha xagjirka ah isku dayaan inay dad ka qortaan ama ay soo jiitaan taageerayaal ama ay ka samaystaan meel ay cagta dhigtaan. Waxaan aaminsanahay, ayuu yidhi, in ISIS ay isku dayso dhammaan tallaabooyinkaasi. Cajaladaha ISIS ay soo saartay waxay muujinayaan hamiga daacish ee geeska Afrika. Garabka daacish waxa uu Soomaaliya ka soo baxay bishii Oktoobar 2015 markaasi uu hogaamiyahooda Cabdiqaadir Muumin uu taageero u muujiyey hogaamiyaha daacish Abubakar al-Baghdadi. Ilaa xilligaasina waxay fariisin kooban ku lahaayeen buuraleyda gobolka Bari ee waqooyi Bari Soomaaliya. Waxay sidoo kale weerar ka geysteen Muqdisho iyo agagaarkeeda. Khubaradu waxay kaloo sheegeen in kooxdan ay la joogaan dad u dhashay dalka Itoobiya. Bishii December 2017, garabka daacish ee Soomaaliya waxay baahiyeen codka nin ka tirsan daacish oo u dhashay Itoobiya oo ku hadlaya luqadda amxaariga, laguna magacaabay Abu Zubayr al-Xabash. Ma caddayn jagada uu ka hayay garabkaasi daacish. Sannadkanna waxay daacish baahisay cajalad sheegaysa inuu dhintay Abu Zubayr al-Xabash, hase yeeshee muuqaalku ma sheegin sababta uu dhintay. Nin hore uga tirsanaa daacish oo la hadlay idaacadda v o a waxa uu sheegay in kooxda daacish ay ku jiraan ilaa 8 qof oo u dhashay dalka Itoobiya oo ka mid ah maleeshiyaadka kooxda oo lagu qiyaaso ilaa 300. Ugu dambayn, xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaan ka jawaabin codsiyo badan oo ay u dirtay v o a inay ka jawaabaan hadalka daacish.